Kumbuka ineza ya Yesu umuremyi Davuga urukundo ho urukundo rwinshi Ayiwe Yesu we ibyawe birandenga Dumva ha ibyishimo byuzuye umutima Nzagu imbaza iteka nzagu korera iteka Ayiwe Yesu we ere kuri mwiza
Turagusingiza mwami Yesu Oh, turagusingiza mwami mwiza Uruwera amafi yose apfukama imbere yawe Ibyaremwe byose mwami biguha icyubahiro Turagusingiza mwami Yesu Oh, turagusingiza mwami mwiza Yose apfukama imbere yawe Ibyaremwe byose mwami biguha icyubahiro
Yavuye mu ijuru aje kudushaka ngo twongere tubabe nk'uko byari mbere tubabe kabiri tubarwa nk'abana be kandi niko biri turi abe koko kuko kunesha umwanzi akava mu gituro Ayiwe Yesu we ere kuri mwiza
Turagusingiza mwami Yesu Oh, turagusingiza mwami mwiza Uruwera amafi yose apfukama imbere yawe Ibyaremwe byose mwami biguha icyubahiro Turagusingiza mwami Yesu Oh, turagusingiza mwami mwiza Uruwera amafi yose apfukama imbere yawe Ibyaremwe byose mwami biguha icyubahiro
Nshimishijwe nuko ari unyobora akanyereka inzira nkwiriye kunyura nubwo muriramo ibirushya byinshi arankomeza ati wicogora ati humura dore uri hafi kugera mu rugo kwa data maze ukaruka
Turagusingiza mwami Yesu Oh, turagusingiza mwami mwiza Uruwera amafi yose apfukama imbere yawe Ibyaremwe byose mwami biguha icyubahiro Turagusingiza mwami Yesu Oh, turagusingiza mwami mwiza Yose apfukama imbere yawe Ibyaremwe byose mwami biguha icyubahiro Turagusingiza mwami Yesu Oh, turagusingiza mwami mwiza Uruwera amafi yose apfukama imbere yawe Ibyaremwe byose mwami biguha icyubahiro